the best quality.
Minamba Stella Media.
Papa, you know, you told him about my yak.
Sounds bad. Talent keyboard.
It's CB.
Wana Wiza, Vipisimera, Kusuba Kola, Auna Tuchola, Auja Zichola, Siwadi Bufa Unyonke, Nawadi Bufa Shankwe, Kusuba Kola, Nisha Zichola, Nairigoma, Irigoma Kwani Yaba Yawakola, Irigoma Kwani Yaba Yawakola, Irigoma Kwani Yaba Yawakola. Irigoma kwani yaba yawakola, kwete basi kama we mkola, vuta bakola, vuta bakola, vuta bakola, kama we mkola, vuta bakola, vuta bakola, vuta bakola, kama we mkola, vuta bakola, vuta bakola, vuta bakola, kama we mkola, vuta bakola, vuta bakola, vuta bakola. When you kill bitch boy na wajua, na wajua. When you kill bitch boy na wajua, na wajua. When you kill wakilewa na wajua, na wajua. When you kill wakilewa na wajua, na wajua. Kuna chuma namba I wamekunywa, wamekunywa. Kuna chuma namba I wamekunywa, wamekunywa. Kuna bala na TV wamekunywa, wamekunywa. Kuna bala na TV wamekunywa, wamekunywa. When you show kali kama wewe mkali, when you show kali kama wewe mkali, when you show kali kama wewe mkali, when you show kali kama wewe mkali. Kula mali wasi wasi kama wewe mkali, kutajebe wecha kama wewe mkali. Hawa tujui, hawa nijui, hawa sumbui. Mina piga show kali paka sumbui. Pana wajui, pana wajui, hawa sumbui. Na wachapa umi, haujui.
Ah, nani daga.
Haya tote luka show kama kweli mzwa show. Tote luka show kama kweli mzwa show. Pia nane luka show kama kweli mzwa show. Tote luka show kama kweli mzwa show. Akili pili mwanja ni pula, kata ni pula. Apapo ni pula, kata ni pula. Macho kata ni pula, apapo ni pula, kata ni pula. Apapo ni pula. Taka momelewa unaelewa kinachofanyika. Bakibode pasimela, heo pata shika. Taka momelewa unaelewa kinachofanyika. Bakibode pasimela, heo pata shika. Minasema sompa ya kujiripa unapotomia. Unapotomia, unapotomia. Yopani sompa ya kujiripa unapotomia. Unapotomia, unapotomia. Minasema sompa ya, pate 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 sompa ya. Baba ya otori, lazima pae. Macho machozi wa kusota. Utamalimisha nani kila mtu kasoma. Papa ino msoto kikapaya watafutaji South Africa. Twente hapo Bizoma kinige wao. Twente hapo Sokota area. Full story tipi watu wabaya ukibaka. Manova City Hebunchu yaba vikawe. Twente hapo Liza. Nasema ulisikia nani kalamali kalodisha. Ulisikia nani kalamali kalodisha. Ulisikia nani kalamali kalodisha. Ulisikia nani kalamali kalodisha. Oya mani mama anakipresha. Kalamali bichiboy kachekesha. Mama anakipresha. Kalamali bichiboy kachekesha. Nasema ulisikia nani kalamali kalodisha. Ulisikia nani kalamali kalodisha. Ulisikia nani kalamali kalodisha. Ulisikia nani kalamali kalodisha. Postiko Zelatori. Etu etiapo, chini, baba wa geng geng. Echongo baba kena junior. Sokita baba kaila, kopa kabana mpesi. Lodi mapinka, sadali selu. Morogoro, Firestone team taifa. Champio, watoto wa kilimu baba chula. Ipo ipio, keko. Kulubati, kwa mchera. Bigi malefti keko, vikawe. Napana tuwa kimele. Unasikiliza mjion. Enapana tuwa mlandizi madonga mtukazi. Msela kali, kula plastiki. Faza msodoki. Jopa di mwenye di mpili. Dauni kumati.
Goma tusupplier, minamba supplier.com.
Wake up a silo, Mr. Designer.
Jaxi Janika. Boga mbaya kuku. Mwarabu. Kisamu wa chanoma.